such a beats made us.
All the stars. Yeah.
One for the money, two for the show, three for the bitches all on catch and kill a low, four for my niggas all on mini mini gold. Yeah, mini gold. Shuki ni chukie, roo ni achie, kipaji ndo mtaji so ni ache ni tumie. Sumari kwenye ngazi bro, ni ache ni umie. You feel me? Nigga to amini. Living like I'm dreaming. Love attraction, I'm winning. Manifest keep gaining. Yeah. Killer to a duo, bro. Killer to a duo.
Killer to a duo.
Killer to a duo, sis. Killer to a duo.
Killer to a duo.
Twende. Siku zifanani ni kwambie kama ujui. Twende. Sio poa kuna chuki la maskini ni adui. Twende. The life lipo kasi. Hivi vitu we nyuma ya wakati. High five buda kaza tunderesi. Utapita tu.
Bazuna chini shika gloves.
Utapita tu.
Kitaka kwa makini acha drugs. Lazima ujamini uta survive. Lulu number moja nigga learn to be alive. Nigga no retreat no surrender. Nigga don't wait for no savior. Sikisa kwa D no pressure. Step by step to na kesha. Nishajuliza hii ni dream ama nightmare. Maina inanipa wazimu na inaendelea. Mgongoni nina wings why inatembea. I wanna get back home nice nimepotea. Lipotoka kuna tisha, tisha. Narudi nyumbani sijafika, fika. Hakuna njia za kupita, skisa. Wanga wana bana tunabisha, bisha. Yeah. Killer to a duo, bro. Killer to a duo.
Killer to a duo.
Killer to a duo, sis. Killer to a duo.
Killer to a duo.
Twende. Siku zifanani ni kumbia kama ujui. Twende. Sio poa kuna chuki lo maskini ni adui. Twende. The life lipo kasi. Hivi vitu we nyuma ya wakati. Haifai buda kaza tunderesi. Utapita tu, utapita tu, utapita tu, utapita tu. Pambana, pambana, ngangana, ngangana. Utapita tu, utapita tu. Desi, nipo kazi sana, sana. Life niko faso sana, chenza. Tusahali jana, utapita tu. Yeah, yeah, yeah.
Yeah, boy. Yeah.